sembera nina mumutima ekinnuma mmaze nakyo ebbanga ddene era ndudde nga nkikukusa kati njagala okwatula naye ensobi tonyigira kuba kijja kukunyiga kuma makazi nyabo ekintu ekinsoyasoya sikikugamba nti oba nkunyoomye kuwa kitibwa ekijjuvu ekikunyiza nsobi mami bino byenzunga ng'empewo kantewukulukuba obulungi nsonyiwa sitaani yankema enzaala y'abaana ebbali kati nkusaba onzikirize bajjeyo mbasembeze bakulire mu maka gano awali mami waabwe ne ddadi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe ensonga ze nkugamba maama tezikwana mu busungu era nkusabye ekkakkana tusolovinga ekizibu kino mu byonna kye nzikiriza wakiri owala nennyo bajjabo abaana tubasasire balimu okufa obumbula n'ekyokubayita nti b'ebbali kikome kati bonna bananze mbazaala ffe tulina okubakuza kize kitaffe waali atemya yatuzaala mamama nga kkumi era ffenna twakula nga tetulina mu musosole ate nammwe nawulira nti ewammwe baabazaala bwe batyo wanoolinawo baganda bo na bamaama bammwe bawufu kwe ntuukidde okwatula n'omutima gumbunya essanyu zikiriza nkubuulire twafunyeeyo bebi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe nina ebirooto bye nfuna ekiro nga neebase kandaba abaana bange gye bali tebalya mmere kyokka wano tukkuta n'ebigere ne tusindisa era bwebeeremeddewo emugiirwa kasasiro bampulira mulinnumwa era ne mbasasira okukulira mu buyinike eyewatali abalungana mukwanosa bonnyammere owulire bye nkugamba byonna abaana tubaleete bakulire wamu nga bandeemu kyensaba mukwano mama w'abaana bano bonna baana olina okubakuŋŋaanya enensi bwetyo bwerina okubeera tetulabirire baana bali tujuna mu bukadde bwaffe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange onoobazaala nzikiriza mbaleete muntu bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe